kuona ukiosha vyombo. Kwanza kama umezifunga leso, huwa inachora figa yako, mpaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuona ukikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mimi ni rafiki, lakini chini ya maji mkuwa nimemnoki. Yonipatia shida ya chali yake, nampea advice nikiwish wachane. Waumiza moyo wangu, kiambia beste zako gote ni beste yangu. Nita
kichonga nye be, ila mikutazama be.
Something you should know. I know your bro, he's my boy sana. Na nikimwambia najua tutakosa sana. Pale shuki mara ya kwanza nilikuonanga, bro aliniambia madi usi cross hapa. Muwanga bad boy nikiwa na crew, lakini mimi ni softy when it comes to you. Mama fuwa nilimpea chocolate na kadi. I hope ulizipato kishangani nani. Next time ukipitia baby cheza chini, nitakohoa mara mbili.